Na faya fo se failo inga le presidente o America Barack Obama, ma le presidente o China Xi Jinping, ai o awa yatu ile fono tanga le APEC Peru. O le failo inga muli muli le nei ata ta i watu no ua ai le itu ua e Barack Obama le tofi, ma a matalia le paia inga a Donald Trump, ma lana fainga ma lo fau. Na sa anoa le presidente o China Xi Jinping, po lea le swinga e yai ilalo Donald Trump, e nau nau pēla na whainga mālo i Beijing, i se vahalelei, male atunu o Amerika.
We meet at a hinge moment in the China-US relationship. I hope the two sides will work together to focus on cooperation, manage our differences, and make sure there is a smooth transition in the relationship, and that it will continue to grow going forward.
Le faaliliwina mai le ngangana Mandarin o le saanoanga a le peresetene o saina Xi Jinping. E ui ina faya ina le Democrats i whainga pālota mō le tofi peresetene, matula i maiai Donald Trump i le tofi, na saanoa le peresetene o America Barack Obama i tūpulanga i Peru. E le vai vai yeilo na talitolunga i le tāua o tū ma whainga demokarasi e awala i le pālota. E yei taimi, e umai se whainga pālota, e ese le filifilinga e fulisia iai le whai unga po le totele. Ma e awai tangata uma o Natalia lea whai unga. Ae fina watili i le mau o loo talitonu moni iai.
Democracy means that sometimes you have to compromise. And it means that the outcomes of elections don't always turn out the way you would hope. You know, we're going through that in the United States, and I'm doing everything I can to help facilitate a successful transition with the president-elect in the United States. But as long as we keep our democratic systems open, then the society has a chance to try something new, and then it can make a decision and correct problems that they see in the future, and progress will continue.
Le presidente o America, Barack Obama.